man king.
Who said that word is if you do not bring up a mess, you don't come back. You talk about that, she's trying to lose some moves right on there.
What a kafanya intro.
Sema kweli sifiti napenda mapenzi na bombe. Nikitoka mutashisha na mloso koza nyonge. Haina moja moja za kukletia ni staka kiunyonge. Zike shoka gaya kwa jene na msaka bebe duka zibonde. We tonke za mitungi, tusilolonke za miluki. Oya leo kibumbi nimegandoka nimewe kwa gundi. Nikifane nda mbinguni kio naselewi nalodi. Nalodi tena. If I end up in good, you're not selling a loaded.
Nimezisaka, nimezipata, lakini kwa uvumilivu. Wendo wa kulabata, mpaka kukuleo wataona wivu. Wote sema
olalala, olololo.
Yes, kia ukisema olalala, olololo.
Kaza mitungi, tusilolo kaza miluki. Oya leo kivumbi, nimegandoka nimewe kwa gundi.
Nikifane nda mbinguni, kio naselewi nalodi. Nalodi tena. Nikifane nda mbinguni, kio naselewi nalodi. Nalodi tena. Basi kunja sola kama unadai, haina koka kinyonge. Kunja sola kama unadai, haina koka kisembe mwana. Kunja sola kama unadai, haina koka wekisha ndo. Kunja sola kama unadai, haina koka kinyonge. Kunja sola kama unadai, haina koka wekipua. Kunja sola kama unadai, haina koka kinyonge. Kunja sola kama unadai, haina koka kisembe mwana.
Kutashisha kwa mapozi, toa moshika exos. Kutashisha kwa mapozi, toa moshika exos. Mundi usivute kama dos, toa moshika lubos. Usivute kama dos, toa moshika lubos.
Wepota waite, wajaza wambia ula ula msamba. Belenye miaka minga tuja filimba ulepe. Watoto wabijo na tedi ya tedi ya tani. We mama toni lire, walijua jumlishe. Umbe msalaba, sheria, una kamboga.
Salut.
We tonke za mitungi, tusilolonke za miluki.
Oya leo kivumbi, nimegandoka nimewe kwa gundi.
Nikifane nda mbinguni, kio naselewi nalodi.
Nalodi tena.
Nikifane nda mbinguni, kio naselewi nalodi.
Nalodi tena.